Amakhosi esibili isahluko 25 verse 1. Kwathi ngonyaka weshagalolunye wokubusa kwakhe ngenyanga yeshumi ngolweshumi lwenyanga uNebukadnezari inkosi yaseBhabhele wafika yena nayo yonke impi yakhe eJerusalema. Wamisa malungana nalo bakha inqaba ngakulo nxa zonke. Verse 2. Wawusuvinjezelwa umuzi kwaze kwaba ngonyaka weshumi nanye wenkosi uSedekiya. Verse 3. Ngosuku lweshagalolunye lwenyanga indlala yaba namandla emzini akubangakho kudla kwabantu bezwe. Verse 4. Kepha wawusufohlwa umuzi wonke amadoda empi abaleka ebusuku ngendlela yesango phakathi kwezingange zombili ezazingasensimini yenkosi. Amakheleda ayekhona nxa zonke zomuzi ahamba ngendlela yase-Araba. Verse 5. Kodwa impi yamakhaledi yayigxosha inkosi yayifica emathafeni aseJerikho. Yonke impi yayo yahlakazeka. Verse 6. Ayeseyibamba inkosi ayinyusela enkosini yaseBhabheli eRibila ayahlulela. Verse 7. Abulala amadoda kaSedekiya phambi kwamehlo akhe, akhipha amehlo aSedekiya ambopha ngamaketanga amisa eBhabhele.
Verse 8. Ngenyanga yesihlanu ngolwesikhombisa lwenyanga kungunyaka weshumi neshagalolunye wenkosi uNebukadnezari inkosi yaseBhabhele kwafika uNebuzaradani induna yabalindi inceku yenkosi yaseBhabhele eJerusalema.
Verse 9. Washisa indlu kaJehova nendlu yenkosi nazo zonke izindlu zaseJerusalema. Zonke izindlu ezinkulu wazishisa ngomlilo. Verse 10. Yonke impi yamakhaleti induna yabalindi eyayinayo yadiliza izingange zaseJerusalema nxa zonke. Verse 11.
Abanye abantu ababesele emzini nabahlubukileyo behlubukele enkosini yaseBhabhele nesixuku esiseleyo uNebuzaradani induna yabalindi wabathumba. Verse 12. Kepha induna yabalindi yashiya abantu bezwe abayizimpofana ukuba baphathe ezivini namasimu.
Verse 13. Izinsika zethusi zayisendlini yenkosi nezinqe nolwandle lwethusi olungakwesendlini kaJehova. Amakhaleda akuhlephula athuthela ithusi lakho eBhabheli. Verse 14. Amakhanzi namafosholo nezizenze nezinkezo nazo zonke zitsha zethusi ababekhonza ngazo akuthatha. Verse 15. Nemicengezi yomlilo nezitsha okwegolide lodwa nesiliva lodwa nalokho induna yabalindi yakuthatha. Verse 16. Izinsika zombili nolwandle olwalulunye nje nezinqe uSolomoni ayekwenzele indlu kaJehova ithusi lazo zonke lezi zinto lalingenakulinganiswa.
Verse 17. Ukuphakama kwensimu eyodwa kwakuyizingalo eziyishumi neshagalombili. Phezu kwayo kwakukhona isihloko sethusi. Ukuphakama kwesihloko esisodwa kwakuyizingalo ezintathu. Kwakukhona nenethi lamapomegranati phezu kwesihloko nxa zonke. Konke kwakungokwethusi. Kwakunjalo nasensikeni yesibili enetheni.
Verse 18. Induna yabalindi yathatha uSerayi umpristi omkhulu noZefaniya umpristi wesibili nabalindi mnyango abathathu. Verse 19. Yathatha emzini induna eyayimiswe phezu kwamadoda empi nabantu abayisihlanu kwabasebusweni benkosi abafunyanwe emzini nombhali wenduna yempi eyayibala abantu bezwe. Nabantu bezwe abangamashumi ayisithupha abafunyanwa emzini. Verse 20. UNebuzaradani induna yabalindi wabathatha wabayisa enkosini yaseBhabheli eRibila. Verse 21. Inkosi yaseBhabheli yabashaya yababulala eRibhila ezweni laseHamati. Wathunjwa kanjalo uJuda ezweni lakubo. Verse 22. Abantu abasale ezweni lakwaJuda abashiywe nguNebukadinezari inkosi yaseBhabheli phezu kwabo wenza uGedaliya indodana kaHakikamu kaShafani abe ngumbusi. Verse 23. Zonke izinduna zempi zona nabantu bazo sezizwile ukuthi inkosi yaseBhabheli imenzile uGedaliya umbusi ezweni zaya kuGedaliya eMispa. U-Ishmayeli indodana kaNethaniya noJohananani indodana kaKareya noSeraya indodana kaThanihumeti waseNotofa noJahazaniya indodana yoMahakha bona nabantu babo. Verse 24. UGedaliya wafunga kubo nakubantu babo wathi kubo, ningesabi. Izinceku zamaKhaledi hlalani ezweni ikhonze inkosi yaseBhabheli kuyakuba kuhle kini. Verse 25. Kepha kwathi ngenyanga yesikhombisa wafika u-Ishmayeli indodana kaNethaniya ka-Elishama wozalo lwenkosi. Abantu abayishumi naye wamshaya uGedaliya waze wafa, kanye nabaJuda namaKhaledi aye naye eMispa. Verse 26. Abantu bonke abancane nabakhulu nezinduna zempi basuka baya eGibhithe ngokuba besaba amaKhaledi. Verse 27. Kwathi ngonyaka wamashumi amathathu nesikhombisa wokuthunjwa kukaJehoyakini inkosi yakwaJuda ngenyanga yeshumi nambili ngolo wamashumi amabili nesikhombisa lwenyanga, u-Evili Merodaki inkosi yaseBhabheli ngonyaka wokuqala wokubusa kwakhe waphamisa ikhanda likaJehoyakini inkosi yakwaJuda wamkhipha etilongweni. Verse 28. Wakhuluma kahle kuye wabeka isihlalo sakhe phezu kwezihlalo zamakhosi aye naye eBhabheli. Verse 29. Waguqula izingubo zakhe zasetilongweni wadla njalo phambi kwakhe zonke izinsuku zokuhamba kwakhe. Verse 30. Isabelo sakhe sasiyisabelo esimiyo semihla ngemihla asiphiwe inkosi zonke izinsuku zokuhamba kwakhe.